uJesu wethu lona
wethembekile
yena yedwa emhlabeni
wethembekile
Yeah.